cari bina inte. Just man den come on a gadanka.
Zpushup.com.
Mlet pepe la gofia la tradio naika. Okay ne chadwe po chafika chadio naika.
Kotini makelo ma ice. Finali tenga kaleza ma. Mlet pepe la gofia.
Shadi fe andi samu akabola na lipala na pangole kasemu. Mule pepe la kofi. Olo kudive na matula njila kofi. Jombo kudiva shiema matuli shisha kofi. Ama ayi yadi furisha kumwesu. Parigi jiko mweso pateli toli ngolete. Alika iwe soko doa ibuende.
Mule pepe la kofi ala chadio naika. Okene chadwepo chafika chadio naika.
Kotini makelo maai. Fina nitenga kaleza maai. Mule kipe pela kofi.
Daddy unaika, daddy unaika.
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 Jepano, jenko mwana katanka. Shibombo mwana defuwa porridge. Kodini na yadi kwela dosage. Neshwendosha la shari panga na makoreji yeah. No certificate ya la kwamba holo knowledge yo. Nuwebo yo kwa ishama fresh luku. Foni ya WhatsApp una Facebook. Una iwe gelo kwa life ya bakankala. Bala kubomja pagu nwako vyo watalala yeah. Taulo mbelo taufo kubomba. Eko manga basha komuna nukomba. Nuwebo kaskulu Facebook yanshi. Apo pelele ukutemwa big nyash. Kwena holo ni new generation fimo. Tule ipusha kona makwesheni. Anyway,
malaika kumulu, malaika kumulu.
Mlet pepe la gofia la chadio naika. Okene chadwepo chafika chadio naika.
Kotini makelo maai. Fina nitenga kaleza maai. Mlet pepe la gofia.
Just man find the bitch.
I'm Charlie Bina Inte.
Depano, the dem come on like a dunk. Charlie Bia got you.
Ha, all of the banshee so. Hey, your pants I got you. Commander JB. Ha, yes. King Prince I got you. Commander Remy. Ha, ni very very. Ha, last. Hey, your man G. Eyo Gil, nchapa mozi.
Jepweze po foti.
Baba Empire, Bashi Jacob, Wanu Ele
Pizza Dionis,